Mortal Town, what's up? So the brains on this one. Wanaonipenda na wausia hizi vest bila discount. Keka umetiki bado team moja kesha. Toka enzi za kabwela na sumbuwa cha chuma kama chidi ukinchezea ugeni tetena. Rostam kwa hewa kitaki nelewa lofisini hakuna sheria mana bosi kalewa. Toka enzi za kabwela na lisongesha behewa. Nina blessed from God bila nguvu zangekewa. Na wakilisha Tanzania. Kila ngoma hiti unaweza sema na kamia. Na wa mapaka njoni mzike nisha wasalia. Kinita kwenye kolabo yue ni Yesu na malia. Oi, misiko hoi kama konde. Nazidi kuonea mana pinzani vibonde. Bado nasaka tonge ili nisishi kinyonge na clap. Nagiza soda mbele ya shomari kapombe. Katoliki kama Roma, skokwa hendi Maradona. Kama nyas na wachoma na launga ila dona. Pata bari Wayne Foma na mlanita wa matonya marapa. No chana chana lodi mefika na washona. Funga domo upewe shafu na tare. Mindo sola na ikatiza ni kwa simba madare. Nyani ze nisha kwepa yomi kuki mishare. Watoto meninyea sasa ntawazisha wakalare. I smoke kush I get feel high. Unataka bato na mimi man, don't try. Abari hampati hata mkimtuma spy. Niko chimbo ni na nyonga mixa mpaka na dry. Hawa mbuzi na wafuga njoma kongo. Kinipa jicho na litowa mpaka tongo tongo. Biti na ichugua chugua kama sula za wa kongo mitai. Menipa tuzo stakizo tuzo za mchongo. Mvutaji mwenye rosto kakutana na pusha. Nimangamizi kashangazi kakutana na kusa. Neno bahati mandalizi alo kutana na fusa. Hatujifuniki mana uchumi wetu bado unashuka. Sheria kari, hapa ipingi hoja. Ukiwa snitch ata ukinshekin bobo atupigi soga. Juu ya mdundo kaniko mikumi unyama mwingi bloda. Wabobo wanafonyi pesi kama mkojo wa shoga. Allen inspire feed japo kichwani sina rasta na jua. Kusu mistari mavazo ulize wakacha. The international punchline. Punch ni vitasa mdomo unatema madini kila unapona kinasa. Okay, mnaona poa, okay fine. Na Mungu anasaidia bado nazidi kushine. Level msizofika nishatimba nisha sign. Bila eleni na tatua na misukwa 69. Daudi nshadondosha magoliati kwa ibu. Ufupi kama aki na uko wa Mr. Ibu. Pasta kafeli pepa kati Yesu ni jibu. Stamina gonjwa la jiji Dr. Mwaka wezi tibu. White rappers waje hapa fata nyanyo wende chaka. Rappers chaki mindo duster ni wombe. Mindo pasta ni wone. Kila chapter wakolo niko faster waki flow. Taka taka da wakil mother. I have been in the hustle wrong way from the 8 miles. Shida ndo stafanya mpaka nwe na fix man. I have been in the hustle, wrong way from the 8 miles. Shida ndo sinafanya mpaka nwe na fix man. Shigoni na lozali, Yesu anafanya ni fry. Naweza kusoma Biblia na kichwani na baba dry. Mwaka huu toko meza wabovu ndo kauli mbiu. Hata beat ya mani water na rapia nkiwa na kiu. Natangaza vifo vya marapa feki ni hayo. Wananjaa mistari wakinsikia wanapiga miayo.
Be in line, dear.